Tumengia sing kama movie. Lights zinawaka juu ya city. Unanicheki vile nacheza slow. Unajua game yangu iko risky. Napenda vile una smile. Na waistline yako inaniteka. Kama melody ya piano. Inanifanya nife nikicheka. Hey, baby tucheze paka morning light. Ama pia niko right. Tonight is our night. Hey, baby tucheze paka morning light. Bill Chris Logan. Tunawasha vita. Sipati stress niko kwa zone. Tukiruka na basi ko strong. Unapiga steps zako kama queen. Hii energy si ya kawaida my friend. Tunagonga cheers na squad ya mtaa. Tuko juu kama tupati taa. DJ rudia hiyo beat. Ini vibes ya kupita. Baby hold me tight, tight. Usinondoke tonight, night. Wake a smile that shine bright, bright. Tunapanda juu no stop, alright. Baby hold me tight, tight. Usinondoke tonight, night. Wake a smile that shine bright, bright. Tunapanda juu no stop, alright. Hey, baby tucheze mpaka morning light. Ama pia niko right. Tonight is ours and I. Baby tucheze mpaka morning light. Feel Chris Logan. Tunawasha vibe tight. On Bill Chris, oh, ini siku wetu baby.